Anachukua, anaweka wa.
Le général Dangote.
Anachukua, anaweka wa.
Le grand Mobao.
Anachukua, anaweka wa.
Bossi Amboka.
Anachukua, anaweka wa.
Taramu kupendwa na, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Oh, maneno, maneno, tumea zoea. Vijineno, neno, tusha zoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina wausu. Shepu yake mbaya, hivi na wausu. Mdangaji malaya, waina wabusu. Nini wamegusa babaya na mwakavu. Lazima wachuchuma,
wamengia chakike.
Ewa
chakike, wamengia chakike, chakike, wamengia chakike.
Kwa penzi letu,
chakike,
lazima wachuchumae. Kwa penzi letu,
chakike.
Makokote, Mabutale, Don Mendez, Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani enesi, unipatia panado. Kwa jenga za mesi na mashuti ya Ronaldo. Yani ndani nikiingia tu,
anachukua, anaweka wa.
Kwenye gari,
anachukua, anaweka.
Iwe jikoni au varandani,
anachukua, anaweka wa.
Doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka.
Yani dale salama joto, tuale soji pepe. Oya Kongo joto, tuale soji pepe.
Oye Mose Kunambi,
jipepe.
Ricardo Momo,
jipepe.
Oye Mama Dangote,
jipepe.
Edoni Fumwe,
jipepe.
Chu, chu,
jipepe.
Chu, chu, chu,
jipepe.
Yani chu, chu,
jipepe.
Chu, chu, chu,
jipepe.
Nasei, tuma, nasei.
Joseph Bertier,
nasei. Panalobi, nasei.
Kaya Kaya Musa,
tule, kukama, kukama.
Papa no be my yeah, papa no be my yeah, papa no be my yeah, papa no be my yeah. Anyata katura kukakate anubakate.
Sibaye,
yes. Shwazi matata,
chuma, 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 chuma.
Ako kakate alinga katura anubakate.
Sukuma,
yes. Adolfo Mute Bachila Mwina.
Papa Mazuma, Baba Nazuma,
Joseph Kusala,
Baba Nazuma,
Zodwa,
Andele,
Il Parane,
Dar es Salaam Nazuma,
Akosha,
Diamond Nazuma, Kinshasa Nazuma,
Kaya, Kaya Musha
Nazuma,
Kamam Fuama.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu. Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Kwanza kambali, corona.
Kusimbate,
corona. Kwanza kona ogomba,
corona. Kusana musika,
corona. Tena va maski,
corona. 2 metri,
corona. Mikono ya kokosha,
corona. El Pigo, Saint James.
Titi Stone Nike,
Ibi Santos.
Are you lizer?